foto ɗiɗa ɗum jippowaki ruhu ceniɗo diga nder deftere golle lilaɓe suraji ɗiɗi ayowol go'o yago sappo e ɗiɗi. Hano nonno giuɗen nder foto aranum ɗum hocci Yesu nder dule gaɗa balɗe sappo alkawal ki o waɗani almajiriɓe makko o yi'i o lildowamɓe ruhu jomirawo ceniɗo heewi. Futtokkuɓe makko ina kawri nder wuro woto, hano nonno gi'irten nder foto ɗiɗaɓum ɗum nde ruhu jomirawo ceniɗo jippi. Hano maƴƴago hitere ɓe nani sonnyogo ni gi'eta hendu ndu sembe. Himɓe ɓen gi'i goɗɗum hano hiite. Hiite ngen jippi dow komoye maɓɓe faa ɓe fuu ɓe keewi ruhu jomirawo hano nonno Yesu waɗani ɓe alkawal. Nyalande nden ina woodi yahudanko'en nder Urusalima diga leƴƴi feere-feere, komoye maɓɓe ɗemgal mum feere, amma nden de almajiriɓe ɓen gaddanta ɓe habaru Yesu, ɓe fuu komoye nani habaru ngun nder ɗemgal mum, ɓe fuu ɓe nani wolde jomirawo ceniɗo. Daɗey Yesu adaye alkawal sali hebbinguki. O liloyi ruhu makko gam himɓe paama ekkitol downo ɗum heɓirta yonki dumiki nder makko. E mo wawa hokkugo yonki kimgam komoye ɓi adama kokkoɗo gonga e makko.